Fantastic music.
Uba lako lanifanya kuwaza bikira saa kira saa fikra zako zanipumbaza wallahi ni kira saa kira saa uwe ngajali navyo nipa jamani mi hata siamini ni wewe salami alo ni wadala Kia Mungu wa laina hapa na pendo mimi Uwana tena kipenzi jitahidi Zidisha huba utamu uziti Mana shukwara haizi Wanipa haji na faidi Sana wanifaha Ukijaribu saliti penzi mama nitakufa We nikifaha Moyo shauteka Ninakupenda wallahi bila iko mwemareka Uwana tena kipenzi jitahidi Zidisha huba utamu uziti Mana shukwara hati I didn't know for me to